lento sayiqalela ukushiya ugoloke ngomishini usungu nosuku siphezwe plan siphezwe kwemishini wabize ama out lapho ubize nomishini sizoplan imali high sizoplan ukushaya ihigh kule mpondo elidlala ekhaya lempelani fast manje sengalahla ithemba ngifuna imali ndozithenga njengoba ngifake ibhala clava angisakhathalele kuthenda sure angisakhathalele kuthenda
sayiqalela ukushini yonke lento.
Zintsha zami zile nkulungwane ishaya umkhulungwane mese ifuna imali iqala uganga ivele igcwala usiganga khokha khokha intshiza spin amabhima khonkotha izinto bachatha isibane scrapyard mengithi ngisesha ngensimbi anginifile nonke nifile kule level angeke nifike GPS nikhombe graveyard bafana ngizonicela ngizelana ngokuzophipha mani itrack enamasimbi semfikile ngizoziputa ibhethi angikaze ndidube ndahle usiku ngifika amarep ehlangene ngashaya ivesi lahlakazeka isigungu sebeyabaleka bayabona ngaze kuphuma isidumu ngoba ama-rap insambatheka ngingenile esitikini ngabona ama-cherry semamatheka sure ama-rap aseyanyanyatheka kodwa I'll keep on acting like I'm lazy kodwa when I jump on the mic then I go crazy umpira shoot to kill kule game I'm the king.